radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal barne lewru avril jena yande soki do radio kawral moti jottino no do kabaruji yumor way galo kanko nohumu jiro wonto boggi jamde to sekira bon competitivity leedi mali ndi gari babbe be jahata be do atidi ko heewi mabbe fu kokkete moddi babbe janginobe qur'ana gombe leedi meden di yimbe wobbe du nawtirtobe bangal kebe musse ngabe janginobe gombe to tumburtobe be puddi ton murtere mabbe ila kenyen be kolli metti mabbe wotto jono no kabarno jobdiji mabbe di gondi e tannirde koyde fa yewte yalla nyame fa haaran hebe leedi meden di wajibi yewte yalla hono bibbe ledde de fa yottio ma ngoden no do haani wayli trede leedi meden di dido kabaruji yo fed no dirten appe kamde kanyu hokki don le nokko kenyen bi wonono sembe kabaruji di min jogi nyon do betande di bismillah modon e hedade en pu iran o do kabaru kanko no dirtede hasan ag abdul aziz goto e jaddin koobe holli tam wiyede on nabama yeso suudu cp indu nyaloma hande o do mo hani holli tedon yimbe la sartobe gombe tombe o do jaddin ke kiddo gonnode leedi med indo hayfama wiyede wadi bonandaji kurdi fa yottobe kelino cuudi janale wal yaabe to tumbuto wakande be gonno leedi med indi hitande 2012 do bomo ko do be kolliti wi sa jeewi gari babbe an jahatan be do leedi atidi no be kollitiri wiide ko heewi be do gari babbe fu kalfinte modi babbe yellana janga qur'ana leedi meden di wattu joni yimbe wobbe an gondi e nawtira debbe fa kebe famtade ngare kede usman nyali bule mumini sende bu ko pewni en do hen
idaki dakiru washurhana minatun shakul hajamir
kabe yobe gari babbe an jalta bete law ndartude cogungure mabbe fa jamma sobbe ngarta hewbe e mabbe yo halfinabe modi babbe yella be ben janga alqur'ana dun sabi sobbe be iwa lingende mabbe
wotu yogo min ñallami en jiilo eɗen keɓa temedere nafa temedere nogay wotu yogo miɗen keɓa ɓuuri ɗum ko yata temen nayyi nafa temedde joyyi saraɓe amen dokkatami modi baɓe yalla miɗen jangga qur'ana gonga jaati miɗen keɓa seeɗa miɗen jogui tiɗallaji du mawɗi daaro anka sukaɓe no guuri hedde goudron o
e wi modi baɓe yogaɓe gari baku mursi finatawamo ɓeɓen darda e kala janginoɓe alqur'ana fu ɓe gadda bawɗe mabɓe yalla iɗum warta no ɗum worrino
gonga jaati ɗum ƴiwi no ɗum worno arande talibaɓe dokkete modi baɓe yalla ana jangguinaɓe eɓe keɓanno hen faamu sanne hewɓe lattuno modi baɓe eɗe moƴƴino ka joni ɗum waylitake sukaɓe modi baɓe joni ɓe joppan ɓe jalta ille beete fa kikiɗe atam ɓe gartata mi wawa wiide eɗum moƴƴi ka modi baɓe ana kani darana ɗum yalla e ɗum sella ɓeɗe darta e modi baɓe fu kettiniɓe kan joni cela wadde golle jogaji ɗi hono nawtirade sukaɓe fa keɓa kalis
won yimɓele kolliti wiide ittugol saraka yo dabare wallude ɓe ngala bawɗe e juuɗe yogaɓe yo yalla ɓeɓe keɓa baraji muɗum
ana moƴƴi hokkudeɓe saabi ɓe ɓiɓɓe adama en noon ɓe ngala bawɗe nden hokkudeɓe ana moƴƴi yoga hokkiranɓe wonko woni hakkillo muɗum saabi ana miila allah yoɓa ɗum wawtu fu minde miɗa hokka garibaɓe sinimi won examen miɗa waɗa ɗum yalla miɗa heɓa kon dartanmi
ɗum
so kabaru o ana wondi e heɓɓude doole yo kambar talkaku saraɓe taliɓe en yo ɗum holliti wiide andan ɓe neɗɗaku e wi maɓɓe laamu o ana hani ɓamde dabareji yalla iɗum darne
won galleji ɗi ngala bawɗe jogiɗi tiɗallaji mawɗi daranade gurdam muɓɓe ɗi galleji dokkata sukaɓe muɓɓe modi baɓe yalla ana jangguen fuɓɓe koɓe gaɗirta ɗum ko ɓuuri hewde fu a tawan ɓe mbawa daranade sukaɓe ɗum saabini ɗum wawto yogo ɗu yogo a tawan ronkini suka mum ɗum saabide hokka modi bo nden no laamu o hani daranade ɗum dara yalla jande nde ana waɗira dow saria
déréglementer l'enseignement religieux
gila rawani laamu o holliti wiide ɓuɓɓanmi dabare haɗɗuɗe ɗum ka fa joni tabbugol mum ana woɗɗi e heɓɓude laawol
sikiraɓe so gabbiddo bemal ami annde ngal oɗon mbawi neltirtol miijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi jangguinoɓe gomɓe to tumburto holli tawede ila kenyen ɓe puɗɗi toon murtere mabɓe ɓeeɗo jangguinoɓe kolli metti mabɓe hono ko jobdiji ɗi gondi e tanno toon koyɗe koɓe kolliti wiide musse ngaɓe gollonoɓe golle laamu gomɓe toonɓe ɓen jobdiji muɗi ana gara toon law wattu joni fedde sinébo wonde to tumburtoɓe kolli metti mabɓe no ɗiɗo golleji goriɓe mbi sonni ƴewtaka yalla hon tiɗalaji ɗi kani firnede dabare tan ɓe jokkitito toon murtere mabɓe nde keɗema kanko noddirte seydou mayga kanko laami ndeɗo fedde to tumburto komo sifirdo hen dow faccitago mumini sendebou
Mi fuɗɗi murtargol lebbete hannde saabe de min taykiti jondi amen taaɗi kambar mum syndicat ɓe gomɓe Tumbutu kaaldi e kawri dow aadi darnude golle gila lewru janvier ƴaɓɓindu faa jeenayi mum so jannginooɓe keɓi jondi maɓɓe lewru février sappo e ɗiɗɗi mum min keɓii ɗum ko wonani ko lewru mars faa jooni min keɓay ɗum kala annduɓe kabaaru jannginooɓe ana anndi wiide e jondi me min ɓili murtargolle nde timma nde min keɓi jondi me fey hannden so mi martinaama kabaaru wiide kabaaru o biltaama le bankuuji mi fuɗɗitan golle
kawritan jowingal dow usine ŋaji ɗum hani fuɗɗude le leydi meɗen ndi sappo e jeenayi lewru avril waroro ndu ɗum timmalenoka e goho lewru avril ndu farde ngal ɗo kawrital wadde fedde nde noddita appe kamde an wonde e yiidude e yimɓele hono kuminiɓe kabaru demal wonɓe le leydi meɗen ndi keña ɓe gaɗi oɗo boto ɗo bomoko ɗo fa keɓen dow hen faamu keɗema konko noddirteɗo Bakary Togola konko laami fedde appe kamde komo sifi dow hen do faccitama Ousmane Niali Boudi.
Sabi hande tiɗalla mawɗo mo mali jogi o ɗum wonno waylitinde ɓiɓɓe ndema meɗen wawa heɓɓenede jogala sini ngal kawrital waɗi ɗo mbiɗo miila kumaniɓe ɗum fuu remoɓe fuu gara jotto ɗo joddo kalda darta dabareji kandiɓamede fa kaake mbawɗe waylitinde ɓiɓɓe ndema meɗen keɓe nenno hande sini kabaru demal ɓiɓɓe ndema keɓe baylite jaagu mumɓe darane fa gasa mbiɗo miila tiɗallaji ɗi timma ɗum an holla wiide waylitigol ɓiɓɓe ndema waɗan fa guura heɓe fa gasa keɓen tiɗallaji kewɗi timma sini a daari le libi tatɗi tawan tattiji fuu mangor ana woodi caggal ɗi lebbi tati a tawan fuu timmi nenno sini hannde en mbawi waylitinde en keɓan le lebbi sappo e ɗiɗɗi ko ñaamete heɓe nenno nafa mawɗo woni banggal demal meɗen e ngal kawrital min hoorejo remoɓe ɗum weli kan sanne saabi ɗum nafan fa sanne
profiter de beaucoup de choses
fedde humninde kabaru no radio ji e ko nandi e muɗum worri le leydi meɗen ndi kañe lerumde afrique nde leyɗele kedduɗe hirnange ɓe puɗɗi boto mabɓe ila keñen ɗo bomoko ɗo le oɗo boto ɓe garan ɓe ƴeewa yalla hono kabaru radio ji kañe ko nandi e muɗum no worri le keri leydi ndi ɗum won le leydi mali ndi kañe leyɗele ɗen mali herindiri le nokku o fa ɓeydireɗen faamu keɗema kanko noddirteɗo Saka Coulibaly o kanko laami ɗiɗo golleji le oɗo nokku komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi
faire des réunions avec les différents
bote humaniɓe ɗum jottinoɓe ɗum e wonɓe hoore muɗum fuu leyɗe leyɗe jetti fa kaldal waɗa nambaji hedde keeri leyɗi ɗi keɓe jottine fa gasa golle muɗum ana moƴƴi sanne saabi sini nde jonde waɗaka dewral heɓaka dow mum nambaji hedde keeri leyɗe ɗe tiɗallaji muɗum ana mbawi heɓɓede saabi ɗi laaɓata gasa hedde keeri ɗe leyɗe golloɓe du keɓata daranade ɗum fa gasa hande huminiɓe golle muɗum e Burkina Côte d'Ivoire Laguine Guinée Bissau Mauritanie Sénégal Gambie Kanye Niger fuu kawri ɗo hande e batu o nenno eɗum waɗa fa ande nambaji ɗi hono ɗi nawtirete hedde keeri leyɗi ɗe hedde daranade ndenagu nambaji kokkaɗe humuniɓe golleji muɗum waɗan fa juttinoɓe golleji ɗi anda nawtortoɓe nambaji ɗi hande e mbawa haalde haala tiɗallaji ko mbawɗen wiide yoga teddinayyi dabere cinñinade dow mum Dakar nde
qui a été signé à Dakar
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab ƴeelloɗum nen le kereduji to en puɗɗiran nokku noddirteɗo yuro sooɓe kolliti wiide keeri leyɗi meɗen ɗum hakkude meɗen ene Burkina Faso nokku noddirteɗo wo kañe nokku noddirteɗo goro laaƴi ɗum le leydi Burkina Faso wodo ana le leydi Mali ndi hollita weɗe yimɓele wonɓe toon ɓe ɓe memidiri caggal ko yimɓele wonɓe le leydi Mali ndi anni fa gat toon awgal muɗum kañe kabaru golleji muɗum fina tawa le oɗo nokku jamar nde ka seedi ki wiide yimɓele ɗiɗon kañe en barmili hen kanko maire nokku noddirteɗo wuuro Kila o holliti wiide jaam e deƴere warti le oɗo nokku wattu joni o so yiruten en gardan fa ɗo ka joloɗoɓe kollitiri wattu joni tiɗallaji ana gondi e matede fedde sagon toon yimɓele ndemoɓe haaburimo gomɓe to ka joloto holitawede sababu ardade kabaru no place ji ɗi gorri ɗum laati sababu ɗiɗo basiji du nde hitande 2017 nde lewru décembre holitawede fedde wonde kasen joƴƴina toon ɗum laati gippelle ɗiɗi ka keña ɓe gaɗi toon boto maɓɓe faɓe ƴeyla hono ɗiɗo tiɗallaji kani heɓindede jogala nde ɗeɗo pelle wiyama ko yaata yimɓele capanɗe jettom e nayon goni ley hen so yuruɗo gardan fa ɗo kulikoro ɗo ko yaata sukaɓe jokkolɓe temeɗe jeegom kañum kani faabire toon kabaru no projet ngawo e pamoro e gori le hitande 2018 nde noon fedde nde noddirta APJ wonde toon nde hollitiri wiide ɓeɗo sukaɓe paabete kabaru no kani dernira toon golleji muɗen ko nayiri banggal demal ene tunele gorri toon fa yettoyo no waylitagol ñamduji kañum e golle juuɗe du no worri toon soɓe tilki toon famminede duɓɓe kokkete goto fokkete ko yaata ujunaji capanɗe jeegom CFA so yuruɗo gardan fa ɗo tumbutu do ko yata yimbe uyna jaddam roobe le temed jaddam an hakkuna be kanyen kaani faabire ton ko yata tonuji temedi de chapan e nay bidde non do ko litri wiido ko hani wattede henana ya fa emilioji chapan e jetti e jetti cefa gondube lanade o do golle fedde ONG de noder subahi gumo wonde to tumbutu be collective cercle tumbutu gundam kanyen nyafunki kanyen gata faabire dido golle fa pabo dabaj gondi ton di se urutan gardan fa do kuccala do yimbe le demobe kanyen duroobe gombe tobe be gondi e famminede kabarno lekki kibino dete viril wori ton ko ni faana di kido lekki fa di to yelano be kanyen faabiraade kabaru dabaji ko won ton ko batto yimbe le temeta ton kanyen kan faabireede no dido golle ji gori gondube lanade o do golle fedde no dete jivi wonde ton de ko ni faana mudu fa di to yelano cellal dabaji hani yardi yaso sakirab do katten bete hande kabaruji meden di min joti on sanne hedaade hejo jame jotal di min kertini kidi wakkat jole yimbe le hedi be mi faade lamu nara ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de an wodi wassalam.